Minister w'ebyobulamu General Sachenga ategeezezza nga gavumenti bw'etandise kaweefube w'okwanguyiza n'okugaziya eddwaliro erya Lira Regional Referral Hospital okusobola okunyweza ebyobujjanjabi ng'eggwanga lyetegekera empaka za AFCON omwaka ogujja. Empaka zino zigenda kutegekebwa amawanga asatu okuli Uganda, Kenya ne Tanzania okuva ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'omukaaga okutuuka ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'omusanvu mu bisaawe eby'enjawulo. Olw'okuba ekitundu ekyo mwe musangibwa Akibua Stadium kiri kimu ku bisaawe ebigenda okukozesebwa mu mpaka ezo era kirina okubanga kiddaabirizibwa okusobola okusobozesa abanaasambirayo n'abanaagendayo okufuna ebyobujjanjabi. Agamba nti eddwaliro lino ligenda kwongerwamu ebyuma eby'omulembe okusobola okukola buli bujjanjabi obwetaagisa singa abo abana babagenzeeyo babeera balwadde.
We have also come up with an emergency medical services acceleration project to ensure that we have the requisite number of ambulances in place, including air ambulances, should the need arise. So the hospital will continue to put the necessary machinery that is required to take care of these people. I want to tell all the population and Ugandans that Lira Regional Referral Hospital is ready for any emergency that will arise. But also for the funds that are coming, because we expect a huge number of funds to be here in Lira City. We are ready.